nagutuka nkikumbuka jinsi unavonipenda mimi baby na kinywa changu chapanuka kwa jinsi navokupenda mimi baby naogopa hata kuliwaza wazo ningelikuwa wapi kama nisingelikutana nawe nisingelipatana nawe kuwa nawe nisingelipatana nawe nimejajaja na rarara you're so perfect you're so worth it nimejajaja na rarara you're so perfect you're so worth it
baby you're my flavor
takupenda maisha yangu yote yani forever Fuerte utaka kuenda yani wherever Wasifaulu waku tutenganisha yani never Ever and ever Jinsi ulivoniteka mimi baby Wendo ta kwenye kiza Jinsi unavonibeba mimi baby